Brave Only Music.
Bambi batila, lesa ta kwaba. Bambi batila, lesa ta tumfwa. Lelo na lishiba. Pali ine kalala. Ali ntemusha. Vane ali mpwila. Kalumbanye, lumbanye. Ishi nalye. Kalumbanye, lumbanye. Ishi nalye. Takwaba chite mwiko kuno kumpe Bafwaye sansa mchalo chaluba Bafwaye mweo mchalo chakowela Mweva bumbile myulu nesonde Nalisango mweo muli mwe Takwaba, no. Takwakabe Bambi Kalumbanye, lumbanye, ishinaye.
Temuiko la tatava